mimi niseme tulikuwa na shida mingi lakini tumeanza kutatua mambo ya barabara za Maumau, mambo ya hizi barabara zingine tumeanza kuuda maneno tukiongozwa na rais, na hivi karibuni wale makontrakta watarudi tuendelee na kazi. Na hii kazi yetu itafanyika. Na mimi niseme vile viongozi wamesema hapo, wacha tukue na amani katika Jamhuri ya Kenya. Wacha tuache kelele na vurugu. Hivi jana yetu, JNZ na wengine tumewasikiza. And you have a point. Lazima musikizwe. Hata sisi tumebadilisha maboma zetu. The way mimi nililewa ni tofauti na vile tunalea watoto. Siku hizi unasikiza watoto. Huwezi kutoa tu amri kwa nyumba. Watoto siku hizi wanasikizwa. Na sisi wazee kidogo tuko na experience. Wacha tuketi, tuunganishe your knowledge and our experience, tuweke pamoja, it is good for this country. Vile rais amesema tuachane na finance bill, wawache furugu, walinisikiza. Especially for this region yetu ya mlima, there were no issues. I want again nikiwa hapa Murang'a kuuliza Wakenya wote, now that the president has agreed we engage, tuanze kuongea, tulete maneno chini.